Wadamada Turkiga, Saudiga iyo qaar kamid ah dalalka midowga Yurub oo ay xulufada yihiin dalalkaasi ayaa doonaya inay ciidamo lugta ah ay u diraan dalka Syria, iyadoo dalka Ruushka uu gacansaar la leeyahay dowladda Assad ay xireen deegaamada Aleppo. Waxana la sheegayaa in halkaasi ay ka jirto arrin bani aadamnimo, waxana jiray muran xiisadeed oo sii kordhaya una dhexeeya xuduudda Turkiga iyo Syria. Dowladda Suuriya ayaa garab ka helaysa ciidamada cirka ee dalka Ruushka, waxa ay duqeymo ka fulinayaan meel 25 kilomitir u jirta Turkiga xuduuddiisa. Waxana ay dib u soo riixeen dagaalyahanada Kurdishta ah. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in howlgalka Ruushka uu wado inuu yahay mid loogu talagalay in lagu abuuro dagaalyahanada Kurdishta waafaqsan ururka BYD, waa Democratic Union Party. Mr. Erdogan oo hadlayana waxa uu yiri:
Rusiyanın Suriye'de rejimle birlikte acımasızca sivil halkı öldürmeye yönelik biliyorsunuz operasyonları devam ediyor. Ve burada 7'den 70'e sivil halka acımasızca yapılan bu saldırıların hedefi PYD'ye yönelik orada bir kuşak oluşturmaktır. Ve burada işin kara boyutunu da YPG ile yürütmektedir. Terör örgütlerinin bu tür bir yapılanmaya gitmesine vesile olanları bir defa tarih affetmeyecektir.
Sidaad ogtihiin, howlgallada uu Ruushku wado ee uu garabka ku siinayo kaligiitaliyaha Syria ayaa ah mid lagu beegsanayo dad rayida aan waxba galabsan, isla markaana lagu xoojinayo ururka PYD. Haddaba ururkaasi argagixisada ah cidda gacan siinaysa taariikhdu ma cafin doonto. Qaar ka mid ah xulufada Turkiga ayaa ku eedeeyey gumaadka lagu hayo dagaalyahanada Kurdishta ee Syria, waxaana jirta baqdin laga qabo inay korodho khatarta iska horimaadka dagaal ka dhaco xuduudda Turkiga iyo Syria. Ra-iisul wasaaraha Turkiga ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka taxadirayso inuu dhaco iska horimaad.
The objective of the precautions taken by our security forces against Russia, Bashar al-Assad, and the PYD is to stop the gains of those trying to drag Turkey into war by creating security risks on the border. I would like to stress once again, Turkey will continue to take precautionary measures to avoid the war.
Ujeeddada taxaddarka leh ee ay ciidamadeennu qaadeen ayaa ah mid aan kaga hortagayno khatarta ay maleegayaan ciidamada Ruushka, kuwa Syria ee Bashar al-Assad iyo waliba ururka PYD, si loo joojiyo khiyaanada ay la damacsan yihiin dalka Turkiga ay lugaha u geliyaan dagaal, isla markaana ay abuuraan ammaan darro ka dhana xuduuddeena. Waxaan mar kale idin xaqiijinayaa in dalka Turkiga uu ka hortagi doono in dagaalo ay ka dhacaan. Xukuumadda Turkiga waxa ay sheegtay in ay ka qayb qaadan doonto dagaalka lugta ah iyadoo kaashanaya xulufadooda ay ka mid yihiin Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo weliba waddanka Mareykanka. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jazad Safir ayaa sheegay inay arintaasi dagaalka ciidanka lugta ah ay dowladdiisu walaac ka muujinayso.
We believe that's dangerous, an attempt to get others involved even in a larger number and more dangerous extent in the fighting in the region. I believe everybody should put their forces together to find a peaceful solution, not to create more danger and more hostility in the region. Everybody knows that that statement is simply a political ploy in order to get others.
Waxaan aaminsanahay in arintaasi ay khatar tahay. Isku daygaasi waa in la helaa wadamo badan oo lug ku gala, haddii kale waxaasi badanaysa khatarta ammaanka gobolka. Waxaan aaminsanahay in qof walba uu ciidankiisa inuu isku soo biiriyo si loo helo xal nabadeed, mana loo baahno in la sii abuuro colaad hor leh oo ka dhalata gobolka. Hogaamiyaha xisbiga Lubnaan ee Xisbullah, Sayid Nasrullah, ayaa sheegay in Turkiga iyo Sacuudigu ciidamada lugta ay ku galayaan Syria inay ka mid tahay hurinta dagaal hor leh. Nasrullah waxa uu yiri:
Hum yuriduna al-maji' li yajidu mawti'a qadam lahum wa hadhihi al-khalfiyya al-anwan huwa da'ish.
waxay rabaan inay saas ku galaan iyagoo ku marmarsiyoonaya inay daba joogaan kooxda Daacish. Ku-xigeenka afhayeenka qaramada midoobay Farhan Haq ayaa sheegay in ergooyinka UN-ka la filayo inay bilaabaan dhaqdhaqaaq maalmaha soo aadan.
The government of Syria has approved access to 7 besieged areas, and those include Deir ez-Zor, Fua, and Kafria in Idlib, and Madaya, Zabadani, Kafr Batna, and Madamiyat Isham in rural Damascus. Humanitarian agencies and partners are preparing convoys for these areas to depart as soon as possible.
Dawladda Syria waxa ay ogolaatay in 7 meelood fursad loo helo, kuwaas ayaa waxa kamida Deir ez-Zor, Fua, Kafri oo ka tirsan Idlib, iyo waliba Madaya, Zabadani, Kafar Batna, iyo waliba Mawdamiya Al-Sham oo kamida baadiyaha Dimashq. Saraakiisha arrimaha gargaarka ee UN-ka ayaa u dhaqaaqi doono kolayadooda goobahaasi si loo gaarsiiyo cunno sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxana arintan ay daba joogtaa weerarka dhanka cirka laga fuliyay 4 cusbitaal iyo iskuulo horaantii isbuucan. Waxaa jiray eedeymo ciidamada Ruushka loo soo jeediyay oo ku aadanaa inay beegsanayeen goobo dad rayid ay ku nool yihiin, laakiin dawladda Ruushka ayaa iska fogeysay eedeymahaasi. Dhanka kalena afayeen u hadlay qaramada midoobay qaybta arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in baaritaano ay wadaan si loo ogaado si uu lukasa in duqeymahaasi goobahaasi loola beegsaday iyo in kale.
So I can't really point the finger, but clearly Russian planes and Syrian planes are very active. We would urge those who are dropping bombs and missiles out of the sky to take far more care, because the number of hits on civilians is just astronomical since this conflict began, and it's completely outrageous. All the norms and rules and standards of conduct of warfare have been just swept aside in Syria. Everything you can think of has been broken.
Marabo inaan farta ku fiiqo, laakiin way iska caddahay in diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Syria ay goobahaasi dhaqdhaqaaq military ay ka wadeen. Waxana ugu baaqaya in kooxahaasi cirka ah bambaanooyinka ay ka soo ridayaan inay ka fiirsadaan meelaha ay ku tuurayaan, maxaa yeelay tiro badan oo dad rayid ah ayaa lagu garaacay tan iyo intii uu iskahorimaadkan bilowday. Waana caadooyin xunxun in aan la tixgelin ama aan la dhowrin anshaxa dagaalka, islamarkaana sharci kasta lagu jebiyey Suuriya gudaheeda. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in 60% iyo waliba tiro intaa barkeeda ah ay sheegayso in la xiray dhammaan cisbitaalada iyo goobaha kale ee caafimaadka tan iyo intuu bilowday dagaalkii 5 sano ka hor ka qarxay dalka Syria ee 5 jirsaday. Hay'adda UNICEF afhayeen u hadla oo lagu magacaabo Christoph Bolirak ayaa sheegay in weerarada iskuulada lagu qaaday inay sii badanayaan tiradooda.
Attacks on schools are also becoming commonplace in Syria, and last year alone UNICEF was able to verify 42 attacks on schools, but this is really the tip of the iceberg. 1 in 4 schools in Syria cannot be used right now because they have been destroyed, damaged. We think that more than 50,000 teachers have fled the country and many hundreds have been killed.
Weerarada lagu qaaday iskuulada ayaa xitaa noqday kuwa iska caadi ah Suuriya. Sanadkii la soo dhaafay waxa ay hay'addu UNICEF ay tirakoobtay ilaa 42 iskuul in la weeraray, laakiin mid ka mid ah 4 kasta oo iskuulada ku yaala Suuriya inaan la isticmaalin oo aan daruus ka soconaynin, maxaa yeelay waa la burburiyey waana la garaafiyey. In ka badan 50,000 oo macalimiin ahna waddanka ayay ka carareen, boqolaal kalena waa bala dilay.